si nyumbani. Kumbuka maisha ya zamani. All lessons in your car, all part of the puzzle.
Mama, my dear.